Mogaka Music.
Ya, waku boringa. Ngoyo. Patebia. Onyo kubwate tingaya kariobo kuma. Gose ya tocha turagere ya mino ya
tokombe pi
nende ya tusabusi ya ichikoni ya
tusamuse chisuri
koro kulito mwishio liyo mope koro meche eskimu ya kundi mdogo nero ya mboka moma nye ra tanda ya akish
I do it like a hero every day I keep doing it for my people keep it 100 kazi niku tunga nyimbo that's why kill him, baby, cause I'm lethal. I do it like a hero. Every day I keep doing it for my people. Keep it 100, kazi ni kutunga nyimbo. That's why I kill him, baby, cause I'm lethal.
28 years ago, kijana lizaliwa little. Na still akona dreams ya kupiga shows Kenya to Detroit. Kijana naonekana ni mdogo lakini mzito. Constantly akipigania watu wake ka Steve Biko. Decisions alimake, sindo zimefanya fike hapa. I demand for some respect, mtu wangu sinite rapper. Nite pastor juu na preach kila kitu kile na do. Na nite master juu niko fiti kwa kila kitu kile na do. A young smart ninja from Nyancho, mneza Daniel likuanga Nazarene. Size me and my pals, tuna shine kwenye ma magazine. Wengine wana come after me, siringi lakini ni fuck nani. Sikatai nilikuwa thug lakini ofala jo niliacha G. Toka kwa streets, kijana kaenda kanisa. Maswala squeeze, safi kabisa. Jumbe kwa system show, mziki nalipa. Itakuwaje makosa yangu, kipaji God amenipa.
Do it like a hero. Every day I keep doing it for my people. Keep it 100, kazi ni kutunga nyimbo. That's why I kill him, baby, cause I'm lethal. I do it like a hero. Every day I keep doing it for my people. Keep it 100, kazi ni kutunga nyimbo. That's why I kill him, baby, cause I'm lethal.
Nime perfect art ya kusema ukweli. So I'm gonna tell you the truth. Hakuna mziki kwa teli. Industry ni ya matapeli. Vila wabongo sema kateli. Lakini there's always that one person who can save it. Nane lienda kachoko na media capital. That's me. 2014 freshman didn't have it all. And that's me. Ayo, Mr. Mike Rab always tell your boys to come clean. Dotu sidedi at a young age. Kafra kalana dry jean. Na wakilisha wa shamba wenza na hip hop hook up KRK. Na sababisha anga pia nikiweza kani machupa then I'll pay. Na for the rest of my life mziki ndakupa day and day. Mlango wakifunga find a way. Mbono nashtuka burn away. Toka kwa streets kijana kaenda kanisa. Maswala squeeze safi kabisa. Jumbe kwa system show mziki nalipa. Itakuwaje makosa yangu kipaji God amenipa.